Mama wa Buganda Nabagereka Sylvia Najinda alaze obwetaavu obw'okanganga embeera ey'ebyobulamu eyeekuusa ku ndwadde z'emitwe mu baana n'abavubuka nga agamba nti abavubuka bangi bakozesa ebiragalalagala ekikosezza obulamu bwabwe. Nabagereka ategeezezza nti ebibala ebiriwo byoleka nti ebitundu 23 ku buli 10 eby'abavubuka batawaana n'agalwadde ag'emitwe n'obwongo nga nno bano beetaaga okuyambibwa. Bino abyogeredde mu kuggalawo ekisaakaati kya Maama Nabagereka ekibadde kiyindira Holmes Darling Primary School Gayaza wansi w'omulamwa ogwekuusa ku kwettanira obuntu bulamu wakati mu kwanganga endwadde z'emitwe. Ye Katikkiro Charles Peter Mayiga akinoganyizza nti okwanganga endwadde z'emitwe n'obwongo n'okakasanga abantu babeera bulungi mu bwongo kitandikira mu maka.